just to kiss, baby.
One time, two time, for all the good.
Walokuwahi kufika karibu ni kupe picha, maybe takupa motisha au inaweza kukutisha.
I knew I wanted to rap but hop a cut and lick a t-shirt.
Now tell somebody, don't tell somebody, come my friend you put down and I'm here for the money. Never poor cause the money, hawakuwa na imani na
first body lands at home, mommy and daddy didn't believe it. Second body kwenye street, hip hop for boys, better if you leave it. Nisha panda stage, waka nizima kapanda yang killer, but that was the stage for me to be here. Now all is nikila na kila dreams mina ishi for real.
Brotherhood wako lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Hood wako lindo, lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Wako lindo.
Hola la misión ni chuki
na na do.
Hola la misión ni chuki
na na do.
Hola la misión ni chuki
na na do.
Shovu shovu,
yeah.
Wapumbavu shika dabu zenu na za mababu. Kitu konki kavu kavu, wana pita pita wachomo kigumba vumbavu. Never regular, mambo moto moto. Mama's daughter popular, acha wombe foto. Mchele mchele vyakula, game unayo fito. Na pachoka na sitaki kubato na watoto. Ikwa wote wana mini kuja mini power. Na tuongezo ongezo upendo kwenye chuki dawa. I got love for them girls wanofanya sawa. So kugawa gawa bifu ndogo drama.
Dada hood wako lindo, wako lindo. Tunasaka zao ndoto. Hood wako lindo, lindo, wako lindo. Tunasaka zao ndoto. Wako lindo.
Hola la misión ni chuki
na na do.
Hola la misión ni chuki
na na do.
Hola la misión ni chuki
na na do.
Mini champion dada, real done dada. I represent the hood chasing million dollars. Got that swag like Gaga, but ain't no motherfucker. You finna know my name or you're gonna ask who that.
Shut up,
you been addressed by the gods. Kitty zama tuna jua who the fuck highness. Who runs the world?
Girls.
Who gives you life?
Girls.
Who mothers kings and who gives them
everywhere
advice?
Everywhere I see
love, everywhere I see love. Kila mali naona love, everywhere I see love. All my girls better tell them
that the hood wako lindo, wako lindo. Tunasaka zao ndoto. Hood wako lindo, lindo, wako lindo. Tunasaka zao ndoto. Wako lindo.
Hola la,
misión ni chuki
na na do.
Hola